كاي لا شيء نخطيذ بدكوي بيي انا باهي كاي لا شيء نخطيذ بدكوي بيي انا بلنتيت كاي ano bahi kai la shei naftai dabadi kuri be ano bahi kai la shei naftai dabadi kuri be ano balantiya kee tumar jacaylku markuu bislaaday wadnaha boos weyn ku yeeshay intaad axdigii burburisay miyaaduu cadkii ka bayday miyaaduu cadkii ka bayday jacaylku markuu bislaaday wadnaha boos weyn ku yeeshay taad axdigii burburisay miyaad wacadkii ka bayday miyaad wacadkii ka bayday taad wiil kale la booday oo aad bayd kale yeglaashay sumaan sumaan unoy kaligay barooran wiil kale la booday oo aad bayd kale yeglaashay sumaan sumaan unoy kaligay barooran buqna badan jacaylka maxaadii been abuurtay adoo buqna badan jacaylka maxaadii been abuurtay anoo waqti been dareeyay maxaadii been hawaastay adoo buqna badan jacaylka buqna badan jacaylka maxaadii been abuurtay anoo waqti been dareeyay maxaadii been hawaastay armoo nafsi baxad weyle intuu barada dhex qaado armay balbasha naftaadu armaadii baaha tayo awlaada barku dhaqa taad wiil kale la booday oo aad bayd kale yeglaashay sumaan sumaan noocaan kaligay barooran taad wiil kale la booday oo aad bayd kale yeglaashay sumaan sumaan unoy ka digay baroran. Itaad wil kale la boodde oo aad bayd kale yeglashay. Sumaad, sumaad, waxaan kaligay baroran.